Magia says Susa. And King Angu Ace Shai Nambangapuya Tusa. He's a figure lap on my bendies. Obanya Costa. Kuzo Kanya Obanya Foster. Footing your board. Tulu Pegge Machinja Magia says Susa. And King Angu Ace Shai Nambangapuya Tusa. He's a figure lap on my bendies. Obanya Costa. Kuzo kanya ngoba ngia foster, futhi ngiyabona. Tiliga kangane kangane, tiliga kangane kangane. Abantu balele vukani kangane, tiliga, tiliga. Tiliga kangane kangane, tiliga kangane kangane. Tiliga siyashintsha kangane kangane, tiliga, tiliga. Uzuzo bethile, ubando, ubando, ubando. Uzuzo bethile, ubando, ubando, ubando. Uzoza beti hey, ubando, ubando, ubando. Uzoza beti hey, ubando, ubando, ubando. Ish. Mashintsha magiya sayisusa Inkinga ngu Ace ushaya inamba ngaphuya thusa Ngizofika lapho mabengibiza ngoba ngiyakhosta Kuzokhanya ngoba ngiyafosta futhi ngiyabona Tulubheke mashintsha magiya sayisusa Inkinga ngu Ace ushaya inamba ngaphuya thusa Ngizofika lapho mabengibiza ngoba ngiyakhosta Kuzo kanya ngoba ngia foster Futi ngia bora Tiliga kangane kangane Tiliga kangane kangane Abantu balele vukani kangane Tiliga, tiliga Tiliga kangane kangane Tiliga kangane kangane Tiliga siyashintsha kangane kangane Tiliga, tiliga Uzuzo bethile Ubando, ubando, ubando Uzuzo bethile Ubando, ubando Ubando, uzoza beti hey. Ubando, 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 uzoza beti hey. Ubando.